glitter. Sing up and down, eh. Ngathi siya computer. Man, ngithatha picture. Khombisa majitha. Kuthi ngiphethe imamele top kuFelicia. Lick your Mona Lisa. Yazi uyajampisa. Khatha namajitha. Ngisho emakasala esradini bayakufisa. Angithi uyaba. Angithi uyaba. Angithi uyaba. Angithi uyaba.
Don't know what to say.